October kun iyo baraatikada ardayda macadka garbooda oo dhamaysiiyay diplomada la xiriirta farxalka iyo waliba iyo qaadena laabka wasaaradda tamarta iyo biyo dawladda Koonfur Galbeed si ay walbadan yon ku faa'iideysan laabka la ka baro biyaha waliba meelaysay ku hadalaya maamulaha macadka garbooda professional college Dr. Yusuf Abdi Xasan oo soo ku waramay ujeedka tababarka iyo baraatikada la xiriirta laabka muhiimadda ay la taardayda
oo ah garbooda professional college GBC oo waliba aniga gudoomiyaha ku xigeenkeena oo soona oo meel la raayay go'shaha koyni ardaydii qaybtii inkorayti oo phase 1 ki wash program ka runtii ka tababarani laabkii wasaaradda Allaah tiin u nijeeyni runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iskuule بعد الله سبحانه وتعالى ويبا امها نغانها وزيرك وزارده iyo agaasimaha noowada tusi inba insha Allah ويبا rajay ardaydan in ku faa'iideysan doonaan wasaaradana ويبا kama hadsantaa soo dhaweynta quruxda badan iyo toosnaanta iyo markaas wasaarada yaani in edna in danayasi ardaydan edan danayti kunti may la jazaakum Allah khayr al jazaa ila ma sentin
mid kumid ee madaxda wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyo dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaali ayaa ku dhiirigeliyay ardayda in ay ku faa'iideysan fursado iyo halka barada ayaga
garbooda ee professional college ee ardaydaas oo department oo baradaan waana washka oo meel raay soo iyo meel raay aqoontii iyo wal barashada kale aan korsan iyo wasaaradani boodan meesina ashara oo ku saabsan oo wata quality iyo meel raay wata testing qaabka biolan test garaayo oo meel raay biolan baaraw maadaama iyo meel raay ashar badan oo washa qaadan unoo ka wasaadahan ku aawinay intii oo meel raay barna baratkidi iyo lab ku zeerta boodan soo maana walaayo bardaan meel raay failanka bardaan oo aragaan maadaama iyo theory le bardaan baratki iyo laas ku aawin meel raay eeda maasniin mebwa sidayona waqti joon ilaaleena nin kooyan oo waqti joon in kureen unoona maadaama dawladdi Koonfur Galbeed ay ma ku aawinay oo wasaaradda biyo ana oo mandate kan uu biyo iyo walaasayn siday oo meel raay aqoontii on kor dhifane ee soo baray in bulshada iyo deegaanka man afa eeda maasniin
ardayda baraatikada ka qaadatay laabka wasaaradda tamarta iyo waliba qoraan qaadase aqoontiyo isla markaana dhiirigelin iyo nagadaase han hadda ka hamiyaaya